Awino nyara lego e magi Ango matindo timi dada Midwaro mondo wawere magi Kaonge kosa moro aswiti Natija lego nyisa Midwaro nge adiera nyaka luo Kitina mago siope mondiwe Togo gipende gigo midada Tonyisi ya motamogi hanie Kuro gidwaro kwa